This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.
Murumva ijwi rya Amerika. Abakunzi ba radio ijwi rya Amerika ndabasuhuje Netienne Karekezi mu kiganiro muri sanga ku ijwi rya Amerika. Tumaze hafi ukwezi kose dukurikirana imikino y'irushanwa ry'igikombe cy'isi mundiali ribera muri Brazil. Ejo bundi ku cyumweru iryo rushanwa rizarangira. Umukino wa nyuma uzahuza amakipe abiri y'ibihangange ni Argentine yo muri Amerika y'Amajyepfo n'Ubudage bwo ku mugabane w'Uburayi. Mu mikino ya kimwe cya kabiri, Argentine yatsinze Ubuholandi kuri penaliti. Ibitego 4-2 bya penaliti. Naho Ubudage bwasezereye Brazil ku bitego na kayabo 7-1. Umukino wahuje Brazil n'Ubudage wavuzweho byinshi, cyane cyane kubera ibitego 7 ikipe ya Brazil isanzwe izwi nk'igihangange yatsinzwe. Niyo mpamvu mu kiganiro cy'uyu munsi twifuje kuvugana n'abantu banyuranye, ariko twibaza mu by'ukuri uwadusobanurira kurushaho kumva neza uko umukino ugenda mu kibuga. Twagerageje tubona umuntu w'inararibonye, haba nk'umukinnyi haba nk'umutoza. Niyo wakumva byonyine uko ikipe ya Brazil yatsinzwe. Umushyitsi twatumiye uyu munsi, Musabe abanze atwibwire.
Nitwa Rudasingwa Longin, nkaba narakinye umupira igihe kinini. Nakinye Rayon Sports, nkinira Etincelle, n'ikipe nasiyonali y'igihugu. Mba n'umutoza wayo igihe kinini, nkaza Rayon Sports, nkaza Etincelle, nkaza Rwanda FC, nkaza APR, n'ikipe nasiyonali nyine. Ubu nkaba mu by'ukuri narabaye nduhutseho gatoya kubera impamvu zanjye bwite.
Muri mu kiruhuko ntimukina umukino w'amaguru, ariko murakurikirana Rudasingwa Longin, murakomeye?
Nawe ndaho ndakomeye, murakoze namwe.
Natwe nuko. Nanjye ndakwibuka nk'uko wabivugaga, ukina muri Rayon Sports, muri Etincelle, mu ikipe y'igihugu ndetse no muri Groupe Scolaire i Butare. Mwakurikiranye uyu mukino wahuje ikipe y'Ubudage n'iya Brazil. Nk'umuntu wakinnye agatoza ikipe y'igihugu, icyo mwatubwira n'iki ku buryo mwawukurikiranye?
Umupira uko nawukurikiranye nibyo wari uteye ubwo na ikipe gihanganye na Brazil igeze mu cya kabiri ikinira iwabo imbere y'abafana bayo, itsinda ibitego nka biriya nibyo byatangaje abantu bose. Ariko mu mupira ku ikipe nk'iriya y'Abadage birashoboka. Ati kuki ni ikipe ikomeye ku mpande zose, ifite ndetse n'abasimbura bakomeye cyane, ku buryo gukina nayo ku bwanjye ugomba gukina wirezerivye cyane kugira ngo wirinde agakosa kose kaba bakakaboneraho impamvu yo kugira ngo bagutsinde ibitego byinshi. Brazil rero yatangiye ubona itazi yuko wagira ngo ntabwo izi neza yuko iyi kipe ikomeye koko cyane, itangira isa naho ishaka gukina umukino wo gusatira nkaho ikipe ya Armani banganye, kandi irusha kuryohera mu baelema twagiye tubibona ukuntu yagiye evolisi na za Portugal zini, bigaragaza yuko ikipe ya Brazil yagomba gukina yigendeye cyane kugira ngo ibanze irebe yuko yabasha nibura kugeza mu minota nka 25 ikipe y'Abadage itarayitsinda.
Hanyuma se Bwana Rudasingwa Longin, mwabonye ko mwakurikiye ko igitego cya mbere cy'Ubudage kimaze kwinjira byose byarahindutse?
Yego, niko bikunda kugenda. Buriya bagitangira ingufu nkeya za Brazil zo bari bazibonaga ko buriya Brazil nubwo Neymar akibamo ikipe ya Brazil ifite ududiferensi cyane muri atake ndetse n'inyuma urebye kubera yuko n'abakinnyi bakunda gusa n'umukino wabo bakina Angel Francis niko bameze n'ibiri mu manota yabo niko yamikina buri gihe bagira Angel Francis. Angel Francis rero isa naho ifungura ikibuga burya igaha umwanya abantu bazi guhana imipira vuba vuba, bazi kunyaruka kugera mu izamu ryabo bihuse. Bituma rero Budage iki kintu bicyekisfata. Igitego cya mbere rero noneho cyatumye byose bizamba kubera yuko ntabwo bavuga bati wenda reka dukomeze tugerageze turwane n'uko iki gitego kiguma ari kimwe, wenda bigere nko muri mita ya kabiri tukongere dushakishe ubundi buryo. Bo bashatse kumva yuko bakigombora noneho byica byose.
Noneho bagana longe noneho mwatubwira tuvuge nk'umukinnyi uri mu kibuga igikombe cy'isi bigeze muri kimwe cya kabiri ikipe nka Brazil, buriya abakinnyi mu kibuga tuvuge nko mu mitekerereze yabo n'uburyo bitwara, watubwira mbese muri macyo ukuntu umuntu aba ameze uko abatekereza byashobora kuba bituma akora n'amakosa?
Ariye mu by'ukuri biragoye cyane kuko kenshi bigendana na n'umuntu ukwaremye noneho akarenga kumva amabwiriza. Urumva igitego kimwe hagiye n'icya kabiri utangira gusa n'utaye umutwe. Iyo utaye umutwe noneho n'ibyo umutoza yashoboraga kubabwira ko buriya na umutoza hariya dushobora kwibeshya yuko wenda bifitemo uruhare runini, ariko ushobora gusanga n'imyitwarire y'abakinnyi kutabasha bigeraho batabasha kumva makonsinye ya interineri nabyo ni ikibazo. Kuko iyo utaye umutwe utangira buri muntu yageze agashaka gukina uko ashoboye ibyo yishoboreye. Biriya rero nta kintu bitanga kenshi na kenshi biba nko kwihamba. Iyo wihamba rero ntabwo uba ugikurikiza amabwiriza y'umutoza, bigatuma rero noneho biprofita davantage yagutsinze kubera yuko ikomeza kubona amafaye menshi. Urumva hari aho bigiye babaye nka biyoruganiza gato umupira ujya kurangira, ariko na Allemagne nayo kubera ko yari yamaze gutsinda byinshi yabaye nk'irekuye bukeya. Ariko mu by'ukuri iyo watsinzwe kuriya biroroshye, biragoye kugira ngo ukomeze wumve yuko ushobora gukurikira amabwiriza y'umutoza. Abantu bose bagera nibyo bavuga ngo ufite match iba yapfuye natsi yamaze gupfa kuriya, rero ni kuriya bigenda itego rirarumbuka byanze bikunze.
Akabazo gato ka nyuma longe, noneho turebe biriya bitego ku ikipe yakekwaga kuba igihangange nka Brazil ku bantu bose bari barishoye cyane rwose muri iyi mundi yari bagira bati ni imikino tuzakurikirana cyane. Isura mwabonye bisigiye abakunzi umupira w'amaguru cyangwa cyane cyane abakiri bato ni ihe mwatubwira?
Abantu bose buriya nanjye sinakwizanamo kuko ndayikunda Brazil, abantu bose barayikunda kubera umukino wabo mwiza, kubera burabizi ko ariyo yatwaye kugeza ibikombe byinshi, kubera abakinnyi bakomeye yagize impinja basaza bato kuru abagabo abagore abantu bose bakunda Brazil kubera ukuntu ikintu. Rero Brazil isa naho yataye isura cyane ku bantu kubavuga ikipe yatsinze 7 iriya kipe nta kipe irimo, ariko ngende kumenyesha ko mu mupira w'amaguru ni ukuri byose birashoboka. Uko ubonye byabaye 7 byashoboraga no kuba 10 kuko byashobokaga, uzi ko nta Ozil yari n'ikintu gitego yawushije byashoboraga kuba byinshi kurenza. Rero tujye dukunda umupira, ariko tunamenye yuko mu mupira cyane cyane wo mu rwego rwo hejuru nkuriya agakosa gatoya k'ubusabusa gashobora guhindura matche umuntu wese akakuyoberwa. Hari umuntu wanyohereje akananyereka ariko ukuntu pere ariko ni na kablage
birumvikane
yanditse ngo I am from Ghana.
Ndabashimiye Rudasingwa Longe yabaye umwe mu bakinnyi bimena b'u Rwanda yakiniye ikipe ya Rayon Sports igihe kirekire akinira ikipe ya Etincelle akinira ikipe y'igihugu aza no kuba umutoza w'amakipe anyuranye arimo Rayon Sports arimo Etincelle APR ndetse n'ikipe y'igihugu twamwiyambaje kugira ngo turusheho cyangwa tugerageze kumva gato uburyo ikipe ya Brazil yatsinzwe ibitego birindwi byose kuri kimwe itsinzwe n'Ubudage twamwiyambaje nk'umuntu wabaye umukinnyi mu ikipe y'igihugu ndetse n'umutoza wayo ahanini murakoze cyane Ronge
murakoze
Nibutse abakomeje kutwumva ko mukurikira Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda turakomeza tuvuga ku makuru y'irushanwa igikombe cy'isi ribera muri Brazil dutumiye muri uyu mwanya abashyitsi babiri bakurikirana cyane sporo mu Rwanda turi kumwe
Jean-Claude Munyandinda usanzwe ari umunyamakuru w'imikino ku Ijwi rya Amerika
Jean-Claude Munyandinda ndagusuhuje amakuru yandi
Amakuru ni meza cyane ayanyu
Natwe turakomeye hano Washington birumvikana turakomeza gukurikirana imikino y'igikombe cy'isi turi kuwe kandi muri Canada
na Alain Patrick Ndengera
Urakomeye cyane Alain Patrick Ndengera
Uri turakomeye cyane hano turaho hano muri Canada
Ye urakomeye cyane kandi nawe ukunda kenshi kuduha isesengura ry'amakuru y'imikino niyo mpamvu Alain Patrick nguheraho mpereye kuri umukino wabaye ejo bundi hagati y'Ubudage na Brazil birumvikana urabizi neza Brazil yarasezerewe wowe uriya mukino nk'umuntu ukurikirana mu bushishozi imikino cyane cyane umupira w'amaguru wowe ubonye ute
ura mupira usa nk'uwadutunguye cyane mpereye ku bitego byageze kuri birindwi ntabwo natekereza ko bitego bishobora kugera kuri birindwi mu umukino wa demi-final ariko nari nzi ko Abadage bahagaze neza bashobora gutsinda ariko bagatsinda ndetse bigeze kuri bitatu bibaye byinshi ariko natunguwe no kubona byara kuri birindwi icyo kimpamvu nari gutunguwe no gutsinda kwa Brazil nuko ababuraga abakinnyi bakomeye nka Neymar umwataka ukomeye kwa n'umudefense rukomeye kapiteni wa ekipe Thiago Silva nawe wari muri suspension kubera amakarito jaune abiri yabonye ariko abasigaye ntabwo bashoboye gufata imyanya yabo nkuko byari bikwiye ku buryo defense yahabaye akavuyo gateye ubwoba ku buryo ibitego byageze kuri birindwi bikuri ibintu bikaba byaramungwe cyane kubigera kuri birindwi ubundi bumvaga batsinwa nka bitatu gusa cyangwa bibiri
byaragutunguye Alain Patrick si wowe wenyine ndumva abakurikira umupira w'amaguru bose barumiwe Jean Claude tuvugana kwa kabiri mbere yuko uriya mukino uba nawe wahaga amahirwe menshi ubudage ariko wigengesera umukino wabonye ute
urakoze cyane kuri icyo kibazo mbajije nibyo koko ubwo twaganiraga umukino taraba nahaga amahirwe ikite budage cyane cyane ko navuga ni 51 by'amahirwe ndabiha ubudage 49 bisigaye nka ya Brazil nkurikije uko amakipe yari bitwaye mu matsinda ariko ibyabaye nyine nuko ikipe ya Brazil yaje gukubitwa n'itagira amazi ibitego 7 kuri kimwe ibitego byaje ndese umuntu yavuga ati ntaho byigeze biba kushyika Brazil nyagirwa kuriya mu gihe gitoya cy'iminota ya mbere y'umukino ariko kuba yatsinzwe ikanavamo byo ntabwo byari igitangazo ariko kuba yaratsinzwe akayabo k'ibitego nibyo byatunguye benshi ariko nanone byabaye nyine umupira ugitangira ku buryo minota 30 yarangiye ikipe imaze gutsindwa 5 byose ariho abantu bavuze bati nta kundi kubaho kwa Brazil kwabaye kare kandi koko nta kundi kuba bakuyemo n'igihangange nk'Ubudage n'ibintu bisanzwe gusa nyine baranyagiwe kandi kunyagirwa kwa Brazil nyine isi yose yagombye kubyibazaho iratangara ariko buriya mu mupira w'amaguru nyine tuzi ko ibintu byose bishobora kuba igice cyo cyose
birashoboka Jean Claude gusa abenshi bagiye bagira ibyo bavuga kuri uriya mukino hari n'abagize bati n'amakipe ya Afrika akenshi basa nk'aho badaha agaciro yakina Brazil yakinnye n'Ubudage birahangana karahava none igihanganye Brazil birindwi Alain Patrick
nuko bivuga nibyo n'umunsi Brazil ngege ikuri yatangiye ntabwo yari ifite umukino ukomeye cyane igifite n'abakinnyi bose twavugaga ba Neymar na ba Thiago Silva kandi nk'umukino wo gufungura nka Croatia byaragoranye cyane kamutsinde na za Brazil nako byaragoranye cyane kugira ngo igere kuri demi finali ntabwo begize berekana umukino wa kohezio hagati mu kibuga hagati yabo ariko urebye nka parikuru y'abadage bagihariye batunze ibitego byinshi cyane nka 4-0 Portugal baza kunganya na Ghana ariko gutsinda nka 7 yerekana ko ikipe y'abadage yo ifite umukino wo hagati inyuma n'imbere hose baruzuye ntabwo badepanda ku muntu umwe bavuga ati uyu muntu umwe abuze biragenda bite ko bafite n'abasimbura bakomeye cyane ku buryo ushobora guhamagara Mario Götze akaza akongeramo gusa ugahamagara Schürrle akaza agasimbura Klose gusa bafite n'intebe y'abasimbura ikomeye cyane kurenza n'iyandi makipe bikabuza abantu amahirwe cyane muri finali cyane cyane kubera ko bafite abakinnyi bakomeye cyane kandi bakagendera ku muntu umwe
turabigeraho mu kanya ariko Jean Claude tugarutse gato ku gutsindwa kwa Brazil wowe iyo uvugana n'abantu b'ingeri zose cyane cyane abantu bumva ko Brazil ni ikipe ni nk'ikipe y'indoto y'inzozi umuntu agira ati Brazil numva ko yakinnye araba ari ikipe isura byasigiye abakunzi ba ruhago ni iyihe
isura kuvamo kwa Brazil byasigiye abakunzi ba ruhago nuko babonye ko nta gahora gahanze babonye ko ikipe cyangwa se abakinnyi bashobora kugira ibihe byiza mu mwaka uyu n'uyu ariko igihe kizakurikiraho bigahinduka wenda umuntu atarajya no kuri Brazil neza wareba n'ibyabaye ku ikipe ya Espagne ubwo yavagamo nayo itsinzwe yitwaye nabi uzi ko nayo igeze gutsindwa ibitego bigeze kuri 5 itsindwa n'ikipe y'u Holandi ni ukuvuga ngo nta gahora gahanze ni ryo somo rya mbere ariko nanone ikipe ya Brazil wavuga ko yazize cyane kuba muno mu myiteguro yayo itarakonzekaga cyangwa se itarashimishaga cyangwa se itaremezaga neza abakunzi bayo ku buryo n'umukino wose bakinaga haba majonjora ndetse no mu gukomeza bakinaga basa nk'abari ku gitutu cyangwa ku gihunga iyo pressure rero bagiye bagerageza kuyirwanya ariko bigeze ku ikipe y'urutare nk'Ubudage birananirana Ubudage aho bisabuna profite cyangwa se gukoresha amahirwe yabwo gutsinda ibitego byinshi cyane cyane ko ikipe ya Brazil kuri uriya mukino tugarutseho uriya mukino wabahuje bamaze gutsindwa ibitego 2 panike yahise ibuzuramo bakina bahuzagurika ari nacyo cyatumye ikipe y'Ubudage yongezamo n'ibindi uko yishakiye
ariko nanone umuntu yabyumva kubera ko iri rushanwa ry'igikombe cy'isi rimara ukwezi hazamo kunanirwa hazamo kuvunika hazamo n'amakarite ay'umuhondo cyangwa se umutuku ku buryo mbese bigera mu cyiciro cya nyuma amakipe yose amaze guhinduka amaze kunanirwa noneho se turebye uyu mukino wa nyuma uzaba ku cyumweru hagati ya Argentine n'Ubudage numukino abenshi bitezeho byinshi numukino ba muzineza ko abantu bagura amatike yo kureba imikino y'igikombe cy'isi akenshi bagura tike y'umukino wa nyuma ati tuzawureba rwose aho uzabera Jean-Claude Munyandinda urebye amakipe yombi Argentine n'Ubudage icyo wabwira batwumva ugira uti murahishiwe niki
urakoze cyane cyane tujye kibazo icyo nabwira abakurikiye radio ijwi rya Amerika nuko bazareba ibiro bikomeye cyane ku mukino wa nyuma aho amakipe azaba hatana igikombe atari nabwo bwa mbere avuye muri uyu mukino bagiye bagura ku nshuro nyinshi za final uribuka ubwo ikipe y'Ubudage iheruka gutwara igikombe muri 1990 yari yabatsinze kuri final baza nabo bihimura ubwo igeze kubatsinda bigaragara ko hazaba harimo impande ku mpande zombi abakinnyi bazaba bavuga bati ni ikipe twigeze kuyitsinda nta kintu yadukangisha Abadage bavuga bati nta gicyaca kuri Argentine ni ikipe ikomeye ariko tudatinya Argentine nayo ari ukwivuga gusa nk'uko natangiye bivuga ikipe y'Ubudage ifite romantar ifite abakinnyi bazi icyo bagamije ifite abakinnyi bafite force physique ariko bafite force mental ifite byose ndetse kandi none ifite inyota yo kugaragaza ko yakiri mu mikino ya nyuma cyangwa se mu kimwe cya kabiri inshuro nyinshi noneho igikombe iheruka mu gihe cyerekana kukisubiza kandi n'ibintu ishoboye yagiye bigaragaza uribuka kandi ko Abadage iyo batsinze ikipe ikomeye nk'iyi batsinze Portugal ibitego 4 batsinze Brazil ibitego 7 Argentine nayo kuba bayigerera mu kebo nk'aka ni ibintu bishoboka cyane cyane banabaye mu mikino iherutse uko bigeze kwikina ibitego 4 byose ubu rero sinavuga ngo bizaba 4 cyangwa bibe 5 ariko amahirwe menshi ndayashyira ku ikipe y'Ubudage gusa nkije ko ikipe Argentine nayo ifite abakinnyi ku giti cyabo nka Messi ni umukinnyi w'isi Messi ni umujeni nk'uko abantu babivuga ashobora kugira atya agakura ibye akaba yakwishare agasema panike mu ikipe y'Ubudage ku buryo ibyo abantu batatekaga byaba ariko niyo buri gihe ibyo uvuga mbikira ku munzani amahirwe ndi kugenda ntanga noneho ndongeraho ikipe ya ndayiha amanota 55 cyangwa se amahirwe 55 hanyuma ya Argentine nkayiha 45
urakoze cyane Jean-Claude no kubishyira ku munzani nk'uko bivuga kuko umukino w'umupira w'amaguru byinshi birahinduka abantu bakinnye ari ikipe atari umukinnyi ukina Alain Patrick Ndengera wowe kuba twumva muri uyu mwanya akarusho bahishiwe ku cyumweru nakahe watubwira gati y'uyu mukino wa nyuma Rio de Janeiro hagati ya Argentine n'Ubudage
tunabwira abatwumva kuri radio Voice of America nuko ku cyumweru twabona umukino mwiza cyane uzahuza Argentine n'Abadage mpereye ku makipe yombi bafite ikipe ya Argentine ihera ifite umukino ukomeye cyane wa mbere ku isi nka Messi ushobora kugira ibintu akora bitunguranye muri defense y'Abadage ariko akaba akeneye cyane cyane inkunga ya Aguero na Higuain bashaka gutsinda kuko baratsindiriye muri iyo minsi n'inyuma yabo Mirado Tirusanga nta mipira imugeraho cyane ku buryo bishobora kuzabera ingaruka mbi cyane mu mukino wa nyuma nk'uko bw'Abadage bo navuga ko bafite abataka bakomeye cyane nka Close, Miller na Shari nyuma yabo bakaba abandi bakomeye nka ba Ozil, ba Cross ndetse na ba Bastian nyuma na usanga ari abantu iyo bageze kwataka izamu bagenda ari nk'abatanu ndetse no bakatakira komande zombi nka ba Lam bazamuka komande zombi ku buryo ikipe Argentine izaba ifite akazi gakomeye cyane muri defense amashirano bagomba kuzahura bari mafu kuko ari mu mitwe ari hafi ari kwiruka usanga ikipe Ubudage byanze bikunze bafite n'ibitego ibice navuga ni bibiri wenda nka Argentine nta gitego kimwe iturutse wenda kuri creativity ya Messi ariko amahirwe menshi ni Abadage nanjye ndetse ngiye navuga ko Ubudage Abadage kuri 40 ya Argentine
mwese ndumva amahirwe yose muyaha Abadage reka tuzarebe uko bigenda mbere yuko dusoza ariko mu masoko ndamake cyane mwembi mukurikirana siporo iyi mundiyari irangira ku cyumweru icyo abakurikirana umupira w'amaguru bazongera kubona mundiyari mu myaka ine yindi icyo yaba ibasigiye ni ikihe Jean-Claude nubwo itararangira neza
urakoze Etienne kuri icyo kibazo icyo umuntu yavuga irino rushanwa ry'igikombe cy'isi risigiye abakurikirana umupira w'amaguru ku isi nuko habayemo spectacle cyangwa se gushimisha abakurikirana imikino cyane cyane ko hagiye habonekamo ibitego byinshi amakipe yagiye anyagira andi kandi burya bakunda umupira w'amaguru barakubwira bati umupira washimisha waba mwiza wagira iyo utabonetsemo ibitego byinshi ntabwo abantu bava hasi ngo bumve koko babonye ibirori rero byarabaye amakipe ajyanije kwereka ibirori abayakurikiranye ikindi kandi noneho habonetsemo no gutungurana ko amakipe yagiye yigaragaza abantu batari biteze ahangaha twavuga nk'ikipe ya Costa Rica yatunguye abantu urebye urwego yari isanganywe n'uburyo yagerageje kujegeza andi makipe umuntu yavuga ati umupira w'amaguru ry'ihame ryawo cyangwa se ihame ry'imikino muri rusange ry'uko buri gihe haba ariko sitasi cyangwa sitazi uko biri burangira byarubahirijwe kandi n'ibyo abantu baba bategereje abakurikirana imikino iyo ufite amatsiko rimwe na rimwe ayo matsiko ufite n'ibyo wari witeze n'ibiba ari byo biba usanga ari byo bituma abantu barushaho gukunda umupira w'amaguru umuntu yavuga ko irino rushanwa ry'isi ryabaye uyu mwaka muri Brezil ryabaye rikite cyangwa se ryageze neza ku bakunzi b'imikino muri rusange.
Urakoze cyane Jean Claude. Ale Patrick Ndengeraho i Montreal, wowe twanzura wabona ko irushanwa ry'igikombe cy'isi risigiye iki abakunzi baruhago?
Nico navuga abakunzi baruhago ino mundiale nuko twagize umukino mwiza cyane wabayemo gutungurwa cyane n'amakipe twita amatoya na camu bice bitatu nkuvuga amakipe aturuka muri Amerika Latine cyangwa mu mugabane wa Amerika y'Amajyepfo amakipe yabo yitwaye neza cyane kuva kuri za Chili, Colombia, Costa Rica, Uruguay amakipe yerekanye ko afite ishaka ashobora guhangana n'amakipe akomeye kandi nta mususu nta bwoba. Icyo ni cyo gice cya mbere. Ishaka yo ni ikipe cy'amakipe ya Afurika yaduteye rwose imbabazi cyane kuko bitwaye nabi cyane bikaba bifite ibimera n'impungenge cyane kuri football ya Afurika. Nibaza aho tujya naho tugana urebye amakipe akomeye nka za Ghana zahisiwe kunganya na Allemagne andi makipe atsindwa 2-0 ariko ikipe ikaba idashobora no kwikarisha nkareba amakipe nka Cameroon ukuntu bagiye bitwara nabi amakipe adashobora kugera aho agera byose navuga Algeria ko yagerageje ariko amakipe ya Afurika rwose ni decepcion totale kuri njyewe
igisebo
kuvugururwa hariyo abantu bava mu mahanga ba professionnel baraza kugira ngo bakinishe ishaka gasa nubwo bari gushaka kwireba gusa nshaka mbona mu myaka itaha kwirinda indi gahunda yo guforoma abantu babonye igihugu ba muri Afurika bakaba bajya baza gukinza mu ndyare kuko bakinanishaga narutse ku gice cya gatatu nagishyira ku makipe yaratanzwe akomeye cyane akaba yaravuyemo nka za Espanye yatungana na Brazil kimwe kuri ya nabyo ni ibyo byadutunguye cyane ariko byerekana ko mundiyari yaryoshye cyane ku buryo nta ngo tuzi neza izatsinda ingitoriza neza ku buryo navuga ko dusigiye ibintu byiza cyane ngenda bakora nishimye cyane.
Ndabashimiye cyane rero Alain Patrick Ndengeraho i Montreal, Jean Claude Munyandinda mu Rwanda, ibisobanuro muduhaye ndetse n'icyerekezo mugaragaje ku bijyanye n'umukino uba kuri icyumweru. Murakoze cyane rero.
Murakoze namwe kandi
cyane. Namwe kandi nshuti mwakomeje gukurikirana ikiganiro cyacu muri Isanga ku Ijwi ry'Amerika, ndabashimiye. Gusa mbibutsa ko mwajya mutugezaho ibitekerezo byanyu nta kwishisha kugira ngo mubisangire n'abandi. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese kandi mugire ibihe byiza. Feel